Yesi moniri no sukabe moniri o nyami o danima o fiji o jangi hunde kala fof kono ko inna ma ade wonno kono wata yiji dun do ko Allah tiriji o wonno ala fof miijo bongo wonno de hakkile Yesu wala gofi Yesu ala bakat o miyare dubi sappo didi Yesi fuddi halde hala Allah hakkunde kilifaji ede nyamo do hakkunde inna ma ade ngandan ko jobe jom gandal en kala nan do ko hali ko kawisa jaggudum sabo ko hokkata no Yesu mawnune ne fuddi halde hala Allah mun fof kala o hali sabo mun batto dum o ari lesleedi o holliri inna ma ade no neddo haani wurdude hakkunde o holni be kandam mo ari hakkunde ngurnam makko batte rewbe sukabe e worbe hankadi non ha goto soklaani hokkude mala onono sadakni Allah babo jabi bamde sadak Yesu bi Allah habada nen non worbe fof rewbe fof e sukabe fof kambe fof e mbawi wofte kugal Allah gal e tebe dande te mbadi jikke makko e Yesu.